Amakaka tabirawo, chokeranga kukula. bwe kyatiza obuyonjo mu baana obaliranga mu balo n'omwana beera mwana nga bw'olabirira abato bano kale otyo n'omusajja Omuwajja nakutenda Bambi ayagala nnyo ebikamuli Bonekanga ku mabidde N'omusogolero otulisi bambi Osokoza busenge Empindirwa zikozesa Zimwongera ku maanyi Omwami akusibwa buyinzi Sintumo ya mungu N'obudde bw'okulya okubugera Omusanvu n'ekitundu Tosukawo ekyekyemu n'ekitundu ekyeggulo omuwanga ku ssatu nze ze namumanyiza saagala baze kumujuza olingiza mwana wattu muwadde kiraba okusanyuka sikumuzza mu miranga ndowooza nnajjinga owulira
Ikuta yoyo gete
Uwate wenda lina sibira wange ni wakunywesa toswazanga nonga batuka siri chigeza bambi ndoza nakingo ulira baba siri kunyiza nakingo fumbanga nonoza mikuta byoyogedde kuwate wenali nasibira nange ndi wakunywesa toswazanga nonga batuka siri chigeza bambi